dachimsafi.com.
Hata hili tutaliweza. My baby, we got this together. Hatuna haja ya kujeleza. Walimwengu wabaya ukifunguka watatangaza. Sogea karibu my boo, nijivunie juu baba ni wa kwangu. So fair ukikata vibe, binadamu ukosea ninatubu. I'm sorry, I'm so sorry, kukukosa baba siyo sawa. I'm sorry, I'm so sorry, please don't go. I'm sorry, I'm so sorry, kama ni adamu weni hawa. Moja ndiyo hai kwa mapenzi. Oh darling, my darling, moyo wangu umesha tight, umefiti uko size. Oh, cause I'll be where you are my lady, please don't go. And everything I do my lady, ni juu yako. So yeah, karibu my boo, nijivunie juu baba ni wa kwangu. So fair ukikata vibe, binadamu ukosea ninatubu. I'm sorry, I'm so sorry, kukukosa baba siyo sawa. I'm sorry.